mother, father, other. Kenny, the untouchable one.
Kindo halhalis na kupa leo, mama imara twende sawa leo. Hapo lipo sipo kwa makini sasa leo. Kindo halhalis na kupa leo, mama imara twende sawa leo. Hapo lipo sipo kwa makini sasa.
Inapocheki pande zote za mtaa, na una kimya, matatizo, shida, bala na kukata tama. Haina ubisha, haina uzushi, wanadumu wengine wanaishi. Sipendi ile hali ya usiri na usiri kali. Umagu na umagu mashi, uchizi na uchizi wa kili. Watoto walikufa njaa kisa baba na jenga. Pinzani ukajikatana, ukasarenda. No love, no peace, no humanity. No hug, no smile, no unity. Baba alibana sana, angalau mama anaachie. Hali sio mbaya sana.
Kimtindo tunapumua,
tuna enjoy, tuna fry, tunakula keki ya taifa.
Kimtindo hal halis na kupa leo, mama imara twende sawa leo. Hapo lipo sipo kwa makini sasa leo. Kimtindo hal halis na kupa leo, mama imara twende sawa leo. Hapo lipo sipo kwa makini sasa.
Kama dui yuko juu kwa mpole ungana naye. Kama demu akuzimi potezea chana naye. Hapa mapenzi kwanza, kisha pesa baadaye. Kama usomi chata, mdogo mdogo jikatae. Sawa ukila mtu mwizi, sasa utamwibia. Yale mapenzi ya kweli utayapata kwa nani? Marafiki wanafiki, wanaume kama mabinti, masnitch wasaliti, ndona kiteka kijiji. Katekista na sister amevunja amri ya sita. Shetani kawaingia,
Yesu na Maria.
Uchi doctor na mgonjwa amefumwa kila uroda. Sunani kawaingia.
Hata misi leo
makanisa na support wolf. Mapenzi ya jinsi ya moja, mashoga na wasagaji, etu tusijenge hoja. Wana vyama vyao na wanadai haki zao. Spoti masharti yao wanakutoa kwenye mgao.
Kindo hal halis na kupa leo, mama imara twende sawa leo. Hapo lipo sipo kwa makini sasa leo. Kindo hal halis na kupa leo, mama imara twende sawa leo. Hapo lipo sipo kwa makini sasa leo.
Hello, hujambo mwanangu?
Sijambo mama. Shamo. Mama, nimekupigia simu ili nikufikishie salamu zako. Mama, tunakupenda, tunakuheshimu na tunakutegemea. Ujue wewe ni mwanamke uliobarikiwa kuliko wanawake wote Tanzania. Mama, mama, naomba uendelee kutusimamia kwenye masuala ya afya ya jamii, elimu, miundombinu. Lakini pia mama, naomba tuleta mko kali sana mama kuhusiana na hili wimbi baya la ushoga lililoingia sasa hivi.
Asante, asante.
If you wanna stop me now, make sure you have power to clear the consequences ahead. Movie, the untouchable one.
Ilibonge la pini, Kenny kanyonga, Movie kavunja amsha.
Toka!
Tena?
Ilibonge la pini, Kenny kanyonga, Movie kavunja. Wazungu!
Eh, baba!
One for the money, two for the show, three for the butter.
G-Wiz.
What?
One for the money.